Adolfo, mo akwaba wo Yesu Kristo din mu ba man Zion daily devotion so anɔpa yi asɛm a nyame de adom yɛn ne sɛ yɛmpae mu nka adom sɛm no ɛngu yɛ abrabɔ so prɔfo kasa wɔ sɛ proclaim anaasɛ declare grace the grace of God. So eye gidi fui ade ba kon ese de hyen adwum ese ye taye ne se ye be pam aka nyame adom asem egu ya brabo so na we are sitting brabo mu de ten se de bia ye pam ka ne ma pii se asore ano pai obi hwe na se ne nan ana ne sisi ba bia ne ya behu ana firi wanu aba a ene de ma ye mre apam aka. Na ye kane saa, but enye saa kwa. Asembi ya yedi anoka no. Saa semno. Itmi bitinti miyazo. Tehesi ye she, ya anoka si ye ne ye ankasa. Ye decide, niye ma ye pesi ye ka, egu ya braboso. Niye ma ye pesi ye ka, egu ye maso, ye busi yaso, ye asitranso, ye jumaso. Uko ujum, ye entwadiye, asinedi ye jwe ye gu. Ye jwe anase ukra. If it's all kind of sacred, but what can what shame come be? Ego abrabos, ego janus, ego jumanus. Christo ni, en antisa, en casasa, amon brasa. So, she Paula. Ah, no, ya apostle of grace. On the yamidi, a dum, unsam eshenisa, apostle, proclaim the grace of God. Church rain, yami adum was my duma abeduma das a menina. Church rain, me tears, yes, yes, wa mama you funk no more bomber, you are singing. Nayano dear, or the adum, no nam so the agi and quanyamra. The Paul, no ya apostle of grace. So, ninkata or chokoman, sorry, a hodua. Yami nam no so titi, eno. Or shekra tana sibi asumwa kanse nyame adom eni nasumjuye enkamo. Edube bia no di mobrohu waka hon nyame adom nasumjuye ni mobrohu enkamo. Nese uwe bia answa no asa achro. Aduma wo Yesu Kristo mu enkamo. Enti usuyan ni nkra tana utu mse oyu bia na abrenu dom bia oka adomu sem. A gun crofoso. That's what can gun crofoso that need jiddies or no ankasa or can adumsum, a good on a so. Ye all gun and put the yammy or dummy. Or the sardine nature and send the panny you jiddin is when ye jiddin, Ubusan set the sounds in yammy adum. Meaning is a sanity or man be also. The young see the see him be free by it. By yammy the sarduma, a dear and a year she has somebody adum or mangana. It is true, Busan Crawford, at the same Yamiadum. A man who is saying Yamiadum, they are proclaiming the grace of God. By a mubino, ye can't say I dream marshal. But so we see a poor near manor. And then the name Yamon Gunko dea to ye. A commasia. Nephew Necomo and him round, so not more no anchor adum some no brand new dom bia. And ye see a cross or near points him, only anchor don't know some no. And yet Satan mrenun kwa na wuhia ano pasora kadum go so a nyame adum wo me nipedua so e wo me no mpeso nyame adum aba me fie ha nyame adum wo me maso nyame adum e wo me kunu so ne kunu tukwa nyame adum ene na number bi obi a nyame adum enka no ho nyame adum enko me office o enko dwom ho ma pattern me container no enko me shop no nyame adum enko me fuo mu ho the farms adom entra me no buy so esa o kasa ka adom proclaim grace egu abrabo so egu bibia fa ho o ka no na saint akofitem declare the grace of God, proclaim the grace of God ka adom sem gu ka no so na mi adom betra ka no so amen edu ba bi na podcast o sin mi adom enkam ohohom. May the grace of God be with your spirit. So if the grace can be with your spirit, it can be with anything. Amen. So I don't know. It may be a home, so a bit more about only peduasum. betumi aba akra so betumi aba ofidi awde adwuma so opomade adon no embra ofidi no so odu be adwuma enseda hallelujah enti ebekin kan kakra afi abompae proclaim the grace of God okay kind pon mo cho kuma corinthians 4 didi nguma na edika no eti ba kun yimu miansa ose nyame adom na somdwe ose adom ni asomdwe efri ye agya yankopon ni ne ba yesu kristo ho enka mo o wie krata na ose nyame adom a efri yesu kristo ho enka mo sa na ni second letter de koma corinthians asafo no o sha se o se adom ni asomdwe efri nyame agya ene ndoba yesu ho enya mudia na owie no second corinthians chapter 13 verse 14 o se afi aduma free yesu kristo ho ene nyame ne do ene honkonko ayonkofa ene montrada enti so yi adom no question cha o se aduma free yesu ho ene montrada sa na ese okago abusua so adom ne entra Oh Jesus, Adam, any entrepia, Yami Adam, and Campusio, Yami Adam, and come a bar or American, Yami Adam, and come in New Home, your Fasio, Yami Adam, come a bar or college or university home. Proclaim the grace of God upon them. Hallelujah. Amen. Sir, Crata or Chocoma Galetti Asafon or see. Adom ni asomdwe e firi nyame agya ne ne ba yesu enka mo Galatians 1:3 owie no o se adom a firi yesu kristo ene mo honhom entena menuanom mema ne ma the grace of our lord jesus Christ be with your spirit brothers and sisters the grace be with your spirit adom enka honhom na me che se so adom no timi ka honhom a betumi aka mo nipadua betumi aka mo nompe Adom betumi aba no mpe so obedi 90 years na no mpe gina so hallelujah nyame adom e ya de nyina a chechim dada nyame adom energy yenkwa wiya odi adom no bo adom so de maye ti adom no ye nyame tumi nyame ho odin adom no ye nyame anmu nyam adom no ye nyame nsa aba so adom ye nyame ho odin a odi bo ama wo ye de wontimi ye Hallelujah. Apostles are to me, Emra Mosso. I want to mean Christopher for Papa. The boss I'm piling out. Yamiadoma and come home and come nippedia and come when he when you ya, Yamiadoma and come when he then fire some row. Nadia, it was yes, demon. What your crater come on, Timothy? First Timothy 1:2 no say. We bow, Timothy. Mi do ba nkasa ho mi ba nyame di adum mi o jidi mu o se adum nyame ahum obro na sumdwe ai fri nyame agya ndo ba yesu kristo enkan timothy se timi ka timothy e betumi aka wo ba confuse but as a word we declare as a open muka nyame adum enkan confuse Paul said, Adam and Catimoti. Yamiadum and come me, Amabrago. Bodin. The can Adam some ego abrabos. Amen. San or true be coma Titus. Or see Titus Midoba. Yamiadum and Nasunji and come. Aduma free Yami. Adum Yasunji free Yamiaja. Nendoba Yesu Christo. And come me by Timo Titus. Me kana no pese wonso nyame adom enkan hallelujah I am proclaiming grace upon you me kan dom sem ego abraboso nyame se yen kan dom sem yen pa mun kan dom sem we abraboso na msi gana hampo de ye canada but ene nyame e chirechire wona sem ma eni umudem na ento asun enwura wakumam Nimpi Frivano, a brand don't be an opa, we are not Joe, don't be a cadomusum. A muya dear proclaim grace. osika sɛm yɛ de a kakra na aka ne kra no declare the grace of God upon it bompae sɛ nyame ma wato ma me sika sɛ nso mpo die kra me memfiri me nsa ansa na wode foforɔ abɛhyɛ anan mu bom sɛ osika asate sɛ ɛwo halleluya sɛnsɛ peter ne kaɛ ɔse may god the grace of god multiply adɔno tumi wo ɛwɔ abrabɔ so na sɛ bɔ abrabɔ so na ɛwo a bɛma nneɛma ɛwɔ wo nsɛm nyinaa nso bɛwo ahintasɛm a ɛwɔ mu amen nti ɔse titus adom no nka ho hebrews 13:25 wɔ wie ɔse grace be with you all nyame adom ɛnka mo nyinaa ne mo nyinaa ntra nti biribi biara wɔ fie wo mmoa wayɛ mmoa nyame adom ɛnka ho ɛne ɔmo ntra ɛne wo kaa no ntra ɛne wo moto no ntra nyame adom ɛmmra wo so halleluya peter nso ne krataa di kan twerɛ kɔmɔ asafo no chapter 1 verse 2 no na wieyɛ hɔ se grace and peace be yours in abundance nyame no adom nna somdwie ɛmu nka wo so halleluya nti wosɔre anɔpa na wopɛ mu ka saa nsɛm yi a wofiri sɛ woda no bɛyɛ dɛn sɛ nyame adom ɛmu mfa me so nyame adom ne nasomdwie ɛmu mfa me so ɛmu mfa m'abusua so grace and peace come upon you in abundance the holy ghost says we should proclaim grace pɛ mu ka adoma sɛm ɛgu abrabɔ so halleluya kɔ 2 peter 1:2 ɔkae ɔse nyame adom no asomdwie ɛnyɛ mo dea wɔ mmorosoɔ mu in abundance na king james no ɛna mkasa ɔka sɛ grace and peace be multiply unto you nyame adom no asomdwie ɛhomɔho ɛmmra wo so na saa na ɛsɛ wo kasa nɔpa biara awia biara anwummerɛ biara da biara nyame adom ɛhomɔho ɛmmra me so ɛmmra me ma so ɛmmra m'adwuma so ɛmmra adwuase so nneɛma a metɔne so nyame adom multiply upon me wo kasa saa no ne nyame ɔfa wo nomu ɔfa nea woyɛ nyinaa nomu na afei wobɛhu sɛ n'adom no ɛɛdɛdi a wade yɛ na wabrabɔ nyinaa ɛnyina w'ahoɔden ɛne otumi so nyɛ w'ahoɔfɛ so nyame adom ɛmmra ma wareɛ so that is how you have to speak proclaim the grace of God halleluya amen na hintasɛm bɛn ne ta de na paul ɔyɛ akyi a nɛ ɔkyerɛkyerɛ sɛ wokenkan job ne nwoma no ɛtire yɛ aduonu mmienu nyimu aduonu nwɔtwe job 22 verse 28 kenkan firi new king james version mu a ɔkasɛm bi borɔfo no ɔse and you will also declare a thing and it shall be established for you so light will shine on your ways ɔse na wobɛpae mu aka biribi na ɛbɛbam ama wo hamasolebre inde na asekyerɛ sɛ nneɛma a yɛpae mu ka no ɛbɛ m wopae mu ka bɔne a ɛbɛbɛ m wopae mu ka papa ɛbɛbɛ m ba nyame twe adwene so sɛ yɛmpae mu nka adom wi abrabɔ so sɛnsɛ hintasɛm no ɔdwo mu ɔse deɛ wobɛka no ɛne na mɛyɛ it shall be established for you deɛ wobɛka ɔsɛ wobɛpae mu aka biribi na ɛbɛbɛm anɔpɛ wopae mu ka dom a ɛbɛbɛm adom bɛba wo so proclaim grace hallelujah na paul nso kyerɛkyerɛ saa de yɛ a ɛwɔ new testament romans chapter 10 ɔka verse 8 na ɔse mesi yɛbɛsi ɛhu sɛ asɛm no ɛwowɔ nom ɔse asɛm no bɛn wo paa ɛwowɔ nom na ɛwɔ w'akoma mu nso asɛm bɛn saa adom asɛm a yɛkɛ paul sɛ the word is near you is in your mouth and is in your heart adom asɛm a yɛkɛ this word of grace paul sɛ ɛbɛn wo deɛ nti ɛbɛn wo no sɛ ɛwɔ akoma mu osumi adumu sema ye cheni nyina awura wakoma mu na ose awura wakoma mu ewo nu mu so na ese oye hu bibi o ko verse 10 na of Romans 10 chapter 10 o se na akoma ni edigidie ekot nim mhm to do akoma age adum sema di abetena mu tie o se na anu ni edipa mu ka ekon kwaje mu. You believe with your heart into righteousness, and with your mouth, confession is made unto salvation. You confess, you are saved. And then you'll be ready, Jesus Christ. There, your man, no prayer, muka. Efa Jesus Christ, so you're ready. Na jinka wajedi, but wajedi nungu anye enough. You believe, become righteous, but you need to confess to be saved. And to a prayer, muka. Na fe nungu anye no. Ewe pe sa na dum se muso etie. Wajedi, enye enough. O prayer muka na fe Adam no appeal also. When you confess grace or proclaim grace, then there will be a manifestation of grace. Now Adam no either appear also. Hallelujah. And the prayer muka Adam ni Adam sam. Ego abraboso. And then da ego maso go abusiaso. Bibi biya yedin biya. Proclaim the grace of God. Se nyami Adam emraso. Paul se nyami Adam enkamu nina. Nyami Adam betumi akamu niyeme nina hau bibiya. Betumi akamu yesu kidney aide ayemre. Liver nyejuma. Nyami Adam mraso. Wakuma. Aye enlarge. Nyami Adam emra wakuma so. Na makuma nunye siyetie. Adam emra unipe duya unumpe. Wakwe nina aso. Uhum so. Sa Adam no timika uhumwa. Ese timika unipe duya. Ese timika okra. Man is made up of three things. Wo ye hum hum. Wo ti ni peduyem. Na wo okra. The Paul said, the grace be with your spirit. In the same way, the grace be with your soul, your body, your and everything. And ti paramuka adum sengoso. So Bible says, O paramuka, it shall be established. And you declare a thing, and it shall be established. O paramuka, ebe pemama. No say. So light will shine on your way. And to Upamuka Adum Sama, Adum Kanya be pure also anopay. Ebe pure also brebia. Upamuka Adum Sengu Abraboso. Adum Kanya be pie. Ebe pie. Nebe you of your sumo. Ned was it. Adum Hankwaso. Anopay Yami Adum and come. And come with 3 years and come with tea. And come with Jenny. And come with neat waso. Yami Adum and come. Nyeme wo yam nyina ye nya adwuma enti adom nka ne sa ensha sese ye adwuma nyame adom mra wo busua so emra wo maso okunu so emra wo yire so nyame adom nyame adom nyame adom nyame adom enka wo car enka wo video de ye adwuma enka wo shop nyame adom enka nyame asori enka yasofo nyame adom enka oman ayetim nyame adom mra oman otim so emra gana so baby a otibia proclaim the grace of God. Begin to pray that says so bompa nyame adom emra oman otim kura otim nyame adom emra so enyi kram enfri ho empam ne boyne yesam enfri ho nema asumdwe entena kura otim no mantam a otie. Proclaim the grace of God. Nyami adum rasa mantemu. Uwo biye sisi wa ebi mafie. Nyami adum mo unufie nina humbae. Nyami adum, nyami adum, nyami adum. Enye kesi wa oso. Enye kesi wa omaso. Enye kesi wa busimu ho. Obano wa kwantu umu. Kanyami adum semgunu so. Kagu wa juma nusu. Unsanu wa juma. Nyami adum raso. Nyami adum, 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 adum. Adum. Emo, enye mohu, mohu. Emo to plai. Ewa brabo so. Makambo kotoyo shiteye ki ili asaya. Bra ando kotombo kina anda asulebre endi kataya. Zidebre endi. Kambo koto shite. Proclaim the grace of God. Makada bra ando. Zidebre endi. Kambo kulebre endi kataya. Nyamiadum. Emun kamfa omay gana su. Emun kamfa amreka su. African continent su. Continent biya. Uyase. Adum nu nihile. Nyame adom eni hene o Yesu Kristo dim. Amen. Odofo so yare afa nsatu ba bia yare. Nyame adom aba ofie, aba onipadue num. Mra me bompa ya mawe. bi wa kuma mu na jo ayarsa itre men sa oso e wo yesu kristo de mu ono ya dum nyina yankopon so on fa yarsa dum eno mu through tis kosi unas ba bi biara yari bi wo me pam yari ya no yesu de mu sense wa kro se ona ni mi antampie no na asa yari nyina ene nyame nsa yari o mo hu fi en fri oya o ene mraye ni yari nyina mu na o ma oni padua o ma hu hu no kra nyina eni mu e wo no na dum jo yari sa e wo yesu kristo de mu for akuma nyina gidi and begin to do what you could not do since nyame de nsa kan adum nyina nyankopon no odin saka amen afeso otia no pe na oni yesu kristo ni ayonkofa wu ne unu ba bi abekwa akonya waha yesu ai kra do se onam na dom so be jew efro bon sam ne osum tumi ase wa ba ye ne ba prekope enti pa muka sa empire me boy edimachi kase mi nyankofon me ba won chen so di bon yeni mi nse mi ntina yesu kristo be wuye agye mi firi mi bɔne nyina mu na mi bimbuo ntina ɔsɔre yɛ ntina mi fa yesu kristo sɛ me wurade ne magye nkwa yesu ebira makoma mu na afei bɛfa me no mu ne fa me yɛ ɔdeɛ daa twerɛ me din wɔ wo nkwa nwoma no mu so wabɔ saa mpaeɛ yɛ a yɛka nyinaa gye so sɛ amen ne nnɛ nyame wawo foforɔ yɛɛ sɛ ɔyɛ no sɛ wode wo ho bɛdɔn asɔre sorry papa oji twerɛsɛm di sɛ wɔn fapem na afei mo mmo ɔso na wɔn mmɔ mpaeɛ nso ma wɔn nya sunsun kunkun asu bɔ nkunkun na ɛboa yɛ mmea so mu yɛabra bɔ yɛ sɛ yesu na afei ma wɔn kyerɛkyerɛ nyame asɛm sɛde bia obɛnyini firi adom akɔdom anɔpa yi obi a watie me ne bia meka sɛ nyame ɔnhyira wo ɔnte n'anim kyerɛ wo ɔma n'adom no mu nkamfa wo so. Let his grace be multiplied unto you, to your soul, to your spirit, to your body, to your life, to your family, to everything. Adi biara, eye odi ane fa ngubia, nyami adum, emunka mfasu. Na adonu mpejao, nenye o kese. Kwa se obeye kese pa, evo Yesu Christu timu. Amen.